Yumanyoso na kwenda kama yati doni pompe Yusufu samwanga chana nao
acha nkibebe nasma
Dusko on the beat
ni waimbe mazera
acha
ni waimbe wauni
yapo
sometimes ni piera tunaishi kibabelo mazera bila nyinyi singekwepo hapa na wa respect wauni nani fanya buti niwe yu nishi kibosi masera bila nyinyi singekwepo hapa na wa respect wauni nani fanya buti niwe yu nishi kibosi wauni wangu wao wana support kinoma noma wachi siboti yao wana nyosha ikatikona nikipiga shosho wana wana shosho wana umiza na nikipiga shosho wana wana shosho wana umiza watch your wani 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 shukrani sana kwa wanangu wote mnaonipa mahope hili nisichoke na kasa mkanda kasa kamba hili nisanguke haka Mungu nikipata tutakula wote bila nyinyi mibuti sobuti nikiwa na shida wanangu mnitupi Kimchakidinyo wa Colombia nikiwa na shoti ya nakinda na tipa na jiwe gumu sio pa kuvimba kwa mwanangu kaviduka jae kunipinga na hapa respect
wauni wangu wote
wauni respect
machintanga wote
na hapa respect
wauni wangu wote
wauni respect
machintanga wote
ujamani nikipanga mimi naibanga nyinyi panya wa mjini panga vijijini nikipanga mimi naibanga nyinyi panya wa mjini panga vijijini naibanga nyinyi naibanga nyinyi naibanga nyinyi naibanga washa washa naibanga nyinyi Neighbor Ganyi, Neighbor Ganyi, Neighbor Gakiwala, Neighbor Ganyi, Neighbor Ganyi. Watu wengi wanasema msiki wangu makelele naimba sana siwezi kufika mbele madogo ananishauri suniri nibane pua sitashindwa kupumua najipa imani ipo siku nitatosua jana nimeota Ronaldo amekuja bongo kuja kuiona Manu ikicheza na Manu Fonso wahu kipaga unachanganya rangi maana Stephen Seagal skuza na kulaba na papole pole na kopi yangu matundu naiga kunyakwa tapa koja chaneke na mkumi Dani joto aiseni hatari acheni kunichekesha Kenya kuna jua kadi asema mpia taarifa katangaze kwa runinga dada legongwa na gari nasikia amepata mimba nasikia amepata mimba kepto paga kepto cha cha 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 kepto paga kepto paga kepto paga kupa babaki Toka na imba uboya wauni wangu wananipa support Toka na imba ushubwada panya wangu wanapiga saluti Toka na imba uboya wauni wangu wananipa support Toka na imba ushubwada panya wangu wanapiga saluti Kijangincha, kanchangancha, navyopata wanakuncha Washagancha, wincha wincha, wauni wangu wamepinta Kijangincha, kanchangancha, navyopata wanakuncha Washagancha Wincha wincha, wanya wangu, wamepinda Wajamani, tuwa tom tom tom, tumezebo wabu Tuwa tom tom tom, tumezebo mada Tuwa tom tom tom, tumezebo wabu Tuwa tom tom tom, tumezebo mada Tumezebo wabu, tumezebo mada Tumezebo wabu, tumezebo mada Tumezebo wabu
Sri Lanka doye la kati ya lina uluma Unapovuja damu sindo tunapachofea na andras Tia misiki paka makabulini ya laipime divaisa laipima liega Koma hii Natia misiki mpaka baga moyo kisasi yuri Kude wa kupaga Maserengeti Kufa Natia misiki mpaka black cobra babadu Unachitu mazuna mjombo Wakazi gani Weport Kaula Kama napiga vile jinyazo vipolo Koma hii Natia misiki mpaka kwala kwa samata Shabalala Tuka Mwanangu pepe kongwa Salamba kumijiwe Koma hii Natia misiki mpaka kilo masoko Mwanangu lidondo chombo kodi kumena sija Itikezuaga Muga blandi tozi mia saba sabina saba Lukari wa kukodiwa Namba kwa ipayu Bogu mingao Mvuto Ozio Mwamba maji Ingia mi mafitu
ChunkySupplier.com